karabuze neza dususuruke dususuruke zose zisange ku rubuga rw'ijwi rya Amerika wazitatu akadomo radio yacu VOA akadomo com ahanditse ibiganiro umuziki ubwo kandi wohereje numero yawe ya telefone twaguhamagara maze ugasusurutsa abawe adresse ni radio yacu @gmail.com facebook VOA radio yacu
amazina yanjye nitwa Byiringiro Samuel abenshi bakaba banzi kuri Jarongo kurutusi wo kumukuye akaba ariyo mazina nkoresha ku maradiyo atandukanye hano mu Rwanda iyo turimo guhamagara dutanga ibitekerezo bitandukanye aba nifuje gusuhuza inshuti n'abavandimwe banjye kuri radio y'ijwi rya Amerika radio dukunda cyane mbere na mbere reka mbanze nsuze abanyamakuru b'ijwi rya Amerika mpereye kuri Thomas Kamiri ndi wowe unyakiriye suhuze Geoffrey Mutagoma nawe ni inshuti yanjye cyane Eugenia Mukankusi na Edi Rwema n'abandi banyamakuru b'ijwi rya Amerika ntabashije kurondora akurikizaho abanyeshuri twiganye kuri ekore primaire ya Jurwe masuhuza abana twiganye kuri groupe scolaire ya Gasogi harimo Imena Gitero Fredi Migambi w'ijurwe hano iwacu ku mukuyu ntambuka nkafata aho nize amashuri yisumbuye mu by'ubwubatsi muri section construction asuhuza abana twiganaga aho bita kuri ekore secondaire Rwahi yaho ni mu karere ka Rulindo aho bita Ishyorongi harimo inshuti yanjye marasamwe twakundaga kujyana kurya ibisheke mu nkuka asuhuza Rodrigue wari gestionnaire asuhuza Felix bakundaga kwita Dadi utuye Bumbogo hano iwacu mu karere ka Gasabo asuhuza abavandimwe tujye dufatanya kuvugira ku maradiyo atandukanye hano mu Rwanda muri abo ngabo harimo nka Ruhu Rwindabijabana Bikorimana Patrick w'imbandazi nigize Megandu w'ijurwe n'abandi benshi ntarondoye noneho nkaba nifuza yuko mwazampa indirimbo yitwa Utujede yakozwe n'abarundi
Byiringiro urakoze cyane
murakarama Thomas we
urakarama rwose iteka ryose
Chewe nini shoro damu heleke sonda moshe temo irangi rango sesere gore umu banya fatisha chikori inda dufungure utanga ndichara gondi inze dufungure injira muri shambrengi rango ni chagie kuzana ya je yamba ya kamini hejuru mukondo auti masasa nyichari mbere nyicharo yiwi mura kaguru hija kandi nongwa teba neshu murongo duna manda senga sabima wako kabi kandengane abo nyutu jere twasa haguruka subira muchumba kira ngonda rusimje masendiru utayo numba karura raritse oh shemeji na wali zokirane Narukira hanze nzani kibando narukira mucumba sanga gahuzu yambuye imereye nkuko yavutse mindukiza umugongo nsohoke tugwanira kumujyango inzugara sakira ansunurira kuburiri inzugara sakira ansunurira kuburiri ma
Penalite, oh ya mama no anwa, no more shit penalite, oh ya mama no anwa.
nanje ndumuntu nacho nyicishu tushede nakubwiye ndumuntu ibyo nkorera biranje na nacho nyicishu munoho nacho ngeragere shuga busabgawe nundeke naho ndumusore nica nunkoreshe penalite oya mama no hanwa nuncumuze ndarahiye oi mana yo mana Jem gore umubanyi
Oyele rusota hecho
Hehe, mchuma chumugenzi
None kuna chinyo kurara na mwiki kizu chaji njene
Oh, hundira honja kurara mulisaro
Oya turarara na yo
Oh,
mungu vubirase Mungu henda henda virase None mama nemere Siga homwana wonigwa None mama chumure Siga homwana wohanwa Leka nihangane ngore nga Yosefu Kumbure na njenzo tsinda Yali hanganye yangicha Aho mazaranesha Oya hakuryamana Namuka potifari Niyarabjukiza changa gachiro Okuga mikazi
NJ!
NJ!
Niko Kobelo na Tessa Haro Jerry Kimanda Nyamelia Media Studio Kirundo na mwona Mr. Julian kwenye pampu Ngozi ni ndugu Gregory mwana sofa Yuriki na Enoki mambo vipi Niko ndani ya Boda Hotel nikijinda hona Mr. Public Kuku kwa mulija soda kwa uma Oh, ndugu Samson ndani ya Karumeni Don't worry,
don't die Kore umu wani, kore umu wani Kachu nichishu tushere Chora numu sada na kutagira Ngunyere kutujere mama Ningu shubile kutujere Tua wanyere nere numu kesiyo Nungoreshe penalite Oya mama no anwa Nungoreshe penalite Oya mama no anwa
Ikiganiro dususuruke ni ku ijwi rya Amerika buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo. Ohereza numero yawe ya telefone kuri Facebook VOA Radio yacu cyangwa se kuri email radioyacu@gmail.com tuzaguhamagara rwose maze ususurukane nabawe.
Anisandio nzima isa nabandi ndi mu karere ka Bugesera mu gihugu cy'u Rwanda tukaba twarahungiye ariko tukaba twizeye ko tuzataha. Aba ntasha papa na mama bari Burundi muri komine Marangara intara ya Ngozi aba ntasha n'abavandimwe banje bari mu nkambi ya Mahama atasha n'uwo bita Miburo uri muri komine Busoni aho bita mu Gacare atasha n'abahungu b'inshuti yanjye dukorana hano mu karere ka Bugesera mu kazi dukoramo abamba tuzindirimbo ya Theoje no bose babireba aho murakoze kamiri
Ichifuzo chabantu Ichifuzo chabantu Ichifuzo chabakwanga chibayo usa Imigambi y'abana babantu siyo imana Bari bazi kugiye gukorwa n'isi Baraja hehe kwijuru itabaye
America turasusuruka email radio yacu @gmail.com Facebook VOA radio yacu
yani cyakuzimana za Claude abamye mu karere ka Nyamagabe mu burenge wa Musanze mu Rwanda cyangwa kugira na ndatse na mama kugira na kandi n'abanyeshuri twiga na GS mu Katara kugira na mukanda amaze anonsi yacu uki mu karere ka Rwabagana abandi bose bandi abantu kugatura karirimbo
Na kahese hakuzima?
Akira karimbo igihe ka Israheli mbonye.
Hakuzima urakoze?
Ego na hamwe murakoze.
Sinazamu ijwi ryanje hejuru Mumenyesha ibyibi bihe Nafashe n'umwanya ndaguhamagara Umenyesha ibyisarura Mugiri iby'ubwami ko bwegereje Witegure umese ibishura byawe Imvura iracagwa muri ya mihana Izuba riracarasa Ari kwibihe nibikakumare Imbaraga z'umutima Kuko ubwami bw'Imana bwegereje Witegure umese ibishura byawe Wagi urazita ariko kuguru kundo ngigukunda wandikira urwa kabiri kugira ibyo bwami kogegereje witegure umesi bishura gawe ko tumeze nk'ibi kwa kugijaniro kuko nigiye cyacu gisohoye
America ikiganiro dususuruke address email radio yacu @gmail.com Facebook VOA radio yacu ohereza numero yawe rwose ntituzagutenguha tuzagutumikira maze ususurukane n'inshuti n'abavandimwe
nitwa Simon Azamari ndi ndera abandi banzi mba indera ndatuza abana bose twiganye kuri Ntayihera Academy yo ku musigiti ndasuhuza abana bose twiganye haba kuri Alliance no kuri APED ndasuhuza aba kwa bita Federica naho byara banje aba Diane Bariane ndasuhuza na papa na mama Babindera ndasuhuza n'inshuti n'abavandimwe bose banyumva ku ijwi ry'Amerika
none suba tuyihe ndirimbo
mbatuye Breaking My Heart
Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke. Dususuruke zose zisange hariya ku rubuga rwa internet rw'Ijwi rya Amerika wazitatu@ radio yacu vewa@.com ahanditse ibiganiro umuziki. Adress email yacu ni radio yacu @gmail.com naho Facebook ni VOA radio yacu.
Uganda Samuel mu kae ka Kayonza, mwenge ni mukarange, kagaye ni Nyagatovu mu ndudi ni akama yanjye. Nifuzaga gutasha inshuti n'abavandimwe harimo ushiki wanjye uri mu kae ka Kayonza mu mwenge wa Rukara, aho bita rw'imishinya mu rugabano, Ereje Ziyane. Nifuza inshuti n'abavandimwe harimo aba tuvukana bari mu ndudu wa akama yanjye naho ni mu kae ka Kayonza. Ndetse n'inshuti n'abavandimwe bose basengera kuri parasi ya Mukarange, Karere ka Kayonza. Ndetse n'inshuti n'abavandimwe twiganye, abanyeshuri twiganye ku kigo cya JS Kabare i Rwamagana, bose ndabataje harimo Prof Swaribi Terese, wenda mushuje umuyobozi w'ikigo Ruganintwari Pio, na niyo mugabo Elia wigisha primary kuri icyo kigo, ndetse n'abanyarwanda bose ndabashuje. Nkabaha nifuza kwatsa indirimbo y'umuhanzi Byumvore, iyo ari yo yose mwabona yabashimisha. Urakoze
Nzabandora. Urakoze cyane.
Murakoze cyane
Nzabandora. Rero ni kuri ubu butumwa bwawe dushorejeho dususuruke y'uyu munsi. Indirimbo ya Byumvore nguhitiyemo ni Umuntu Uko Namubonye. Wowe namwe nshuti zose z'Ijwi rya Amerika, by'umwihariko nshuti za dususuruke mwese uko mungana, ndabashimiye cyane rwose. Mugire wikendi nziza. Mwari kumwe na Thomas Kamilindi, murakarama.
girl.